dalka Britain ayaa maanta waxa u bilowday mustaqbal cusub oo aanan sugnayn kadib markii xalay saqda dhexe uu dalkaasi si rasmi ah uu uga baxay midooda Yurub oo uu ku jiray muddo ku dhow nus qarni. Dadka dalkaasi ayaa dareen farxad iyo mid naxdin ahba kaga falceliyey bixitaanka midooda Yurub. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan soo jeedinaysa.
Waxaa jiray dabaaldeg iyo walaac isku lamaan oo uu jimcihii ku gabaldhacsaday dalka Britain oo noqday kii ugu horeeyey ee ka noqda xubinnimadii ururka midooda Yurub ee uu ka tirsanaa. Midowga Yurub ayay ku bahoobeen qaar ka tirsan wadamada ku yaala qaaradda Yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Wax yarun baa isbedelay xaaladda, balse boqortooyada midowday ee Britain waxay muddo 12 bilood oo kale ah ku sii jiraysaa geedi socodka dhammaystirka heshiisyadii u dhexeeyey midowga Yurub, muddadaasi oo lagu dhammaynayo ka bixitaanka rasmiga ah. Xidhiidhka ganacsi ee xorta ahi wuu sii jirayaa ilaa 17 bisha December ee sanadka 2020. Inkastoo aanay Britain xubin ka sii noqonayn ururka laga soo bilaabo 12-kii habeennimo ee xalay xilliga waddankaasi, qaar ka mid ah ganacsatada reer Britain ayaa aad uga murugsan in ay waayayaan suuqii isku furnaa ee ay ku haysteen midowga Yurub. Kathy Higgins oo ah la taliye dhinaca ganacsiga ah ayaa sheegtay inay dareemayso go'doon, waxaanay go'aanka dalkeedu qaatay ku cabirtay midaadu xun.
I think this is absolutely the worst thing that we could have done as a country. I'm desolate. I feel European and I want Brexiteers now to show me that I am wrong. I've lived and worked all over Europe and this decimates my career. I'm so sad that my children will never have the opportunity to work.
Waxay tiri, waxay ila tahay xaqiiqdii waa talaabadii ugu xumeyd ee aanu qaadnay dalahaan. Waxaan dareemayaa go'doon. Waxaan anigu rabay kamid ahaanshaha midowga Yurub, balse imika waxaan rajaynayaa dadkii u ololeynayay ka bixitaanku inayna tusaan inaannu annagu khaldanayn. Martin Kennedy oo kamida dadka degan magaalada London ayaa isagu aaminsan fikir ka duwan ka ay Kathy sheegtay. Martin wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aanka dalkiisu qaatay, isla markaana ay barwaaqo la kulmayaan ka bixitaanka midowga Yurub kadib.
Absolutely. Definitely. I voted leave, so I'm happy about it. It's great. We're going to thrive.
Go'aanka ay Britain xalay 12-kii habeennimo kaga baxday midowga Yurub ayaa daba socda aftidii dadweynaha ee aqlabiyadda dadweynaha waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub bishii Juun ee sanadkii 2016.